Blog Talk Radio.
Ndivogezwa n'ingabo kwa ngango twogera kwa gahindura kinyi biganiro nange mukubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Rwanda ivugira i Washington DC. Turabaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'umutsi wa gatandatu. Turi ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 11 umwaka 2020. Muhawe ikaze mu kiganiro cyacu cya Shortwave ni kuri metero 19 15,520. Dufite isambizo ku isaha Kigali mu Rwanda, bikaba ari saa 12 ku isaha ya GMT. Uyu munsi kwa gatandatu rero nshuti bakunze baraditahuka, twifuje kugaruka muri politiki y'urunyarwanda, aho abenshi cyane cyane bari mu gihugu bamaze iminsi banyandikira bambaza kuri politiki ya RNC, ariko biturutse ku byo babona tuboherereza. Muri iyi minsi rero hari intego n'ingamba z'urunyarwanda zigera kuri 6 twabahaye, bamwe ku mbuga nkoranyambaga, abandi mwamwaro numvise ku biganiro bya raditahuka. Mukamwarifuje wenda ko twabiganiro birambuye kugira ngo tubafashe mumenye icyerekezo cya politiki y'urunyarwanda, tunahereye nyine ku ntego n'ingamba z'urunyarwanda. Uyu munsi rero nkaba nabatumiriye umunyamabanga w'urunyarwanda, akaba ari Gervais Chondo. Ngira ngo mbanze mwakire, abanze basuhuze mbere yuko twinjira mu kiganiro. Bwana Gervais Chondo, niwe mutwumva, ikaze muri tuzo za raditahuka.
Ya, urakoze Serge kunyakira. Nanjye ndagira ngo mbanze nsuhuze basangirangendo duhuriye mu ihuriro nyarwanda, nsuhuze ndetse n'abafatanyabikorwa b'ihuriro nyarwanda, nsuhuze n'abanyarwanda muri rusange. kandi nanone yongeza amahirwe yo kuza kuri radio itahuka sinabura kugushimira wese Serge na bagenzi banyu mukorana umurava mukora mwitanga mukatanga ibiganiro bitagira uko bisa kandi n'abanyarwanda ziko bishimiye nubwo biba bitoroshye ariko murakora akazi keza urakoze cyane
urakoze cyane kuba ubashe kutubonera umwanya kugira ngo tuganire nyine kuko nkuko nabivugaga hari ibibazo byinshi bituruka cyane cyane mu gihugu ariko tutirengagije n'abakunzi bihuriro nyarwanda bari hanze ndagira ngo tuganire kuri iyi politiki ariko duhereye ku ntego n'ingamba z'ihuriro nyarwanda
basangira ngendo bayoboke bihuriro nyarwanda banyarwanda abanyarwandakazi namwe inshuti z'ihuriro nyarwanda bafatanyabikorwa b'ihuriro nyarwanda nshimishijwe no kubagezaho intego n'ingamba z'ihuriro nyarwanda mu magambo make byumvikane ko ari intego ari ingamba z'ihuriro nyarwanda zose ari magirirane zifite aho zihurira kandi zikuzuzanya izo ngamba zose zishingiye ku magambo akomeye ari mu kirangantego cyacu cy'ihuriro nyarwanda ariyo amahoro ubumwe n'ubwisanzure ikigamijwe ni ugukuraho ubutegetsi bubi bw'igitugu bwica abanyarwanda tugashyiraho ubuyobozi butuma bagira amahoro ubumwe n'ubwisanzure izo ntego n'ingamba rero z'ihuriro nyarwanda mpereye ku ntego esheshatu z'ihuriro nyarwanda iya mbere ni ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi iya kabiri ni amajyambere arambye kandi asangiwe iya gatatu ni ubumwe n'ubwiyunge nyabyo iya kane ni umutekano w'abantu n'ibyabo iya gatanu ni ububanyi n'amahanga buboneshe iya gatandatu ni itahuka ry'impunzi mu cyubahiro izo ngamba rero nazo zigendana na buri ntego ingamba zijyanye n'intego y'ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi ya mbere ni ugutandukanya ubutegetsi nshingamategeko nyubahiriza tegeko n'ubucamanza iya kabiri kwimakaza no kubahiriza itangazamakuru ryigenga iya gatatu kubahiriza ubwisanzure bw'amashyirahamwe ategamiye kuri leta iya kane gushyiraho no kubahiriza itegeko nshinga rishyira imbere kubaha uburenganzira bwa buri muntu demokarasi n'ubwisanzure iya gatanu gushyiraho ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi yumvikanyweho ibereye abanyarwanda bose ingamba z'intego ya kabiri y'amajyambere arambye kandi asangiwe iya mbere kubaka ubukungu bushyira imbere ubuhahirane n'amahanga no kubungabunga ibidukikije iya kabiri kwimakaza ipiganwa risesuye ku masoko atangwa na leta iya gatatu gushyiraho uburezi bufite ireme iya kane kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi bugashyira imbere inyungu z'abaturage iya gatanu kurinda ubusugire bw'imitungo bwite y'abantu n'iya leta iya gatandatu gushyiraho gahunda zo kurengera abana no guteza imbere abari n'abategarugori iya karindwi kwita ku bibazo by'urubyiruko n'umurimo muri rusange iya munani kongera ubushobozi bw'ubuvuzi bukagera kuri bose kandi kimwe iya cyenda gushyigikira no kurengera ibikorwa by'abashoramari b'abanyarwanda aho bari hose iya cumi gushyiraho gahunda yo kugoboka abatishoboye nta vangura ku birebana n'ubumwe n'ubwiyunge nyabyo iya mbere gushyiraho gahunda zigamije kubwizanya ukuri ku mateka y'igihugu iya kabiri gushyiraho gahunda zo kugoboka imfubyi n'abapfakazi b'amahano yagwiririye u Rwanda nta vangura iya gatatu gushyiraho akanama gashinzwe gutegura uburyo amateka y'igihugu azajya yigishwa mu mashuri ya kane gushyiraho uburyo bwo kwigisha abato n'abakuru ibijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge ya gatanu gushyigikira ubuhanzi ubugeni n'ubukorikori biganisha ku bumwe n'ubwiyunge ku birebana n'intego y'umutekano w'abantu n'ibyabo icya mbere kubaka inzego z'umutekano zishingiye ku mategeko kandi zikora kinyamwuga abanyarwanda bose bibonamo ya kabiri gushyiraho gahunda zituma abaturage bose bagirira icyizere inzego z'umutekano aho kuzishisha ku birebana n'ububanyi n'amahanga buboneshye ya mbere diplomasi ishingiye ku bwubahane ku nyungu za buri wese avuga buri gihugu no kubahiriza amategeko mpuzamahanga ya kabiri gushyiraho gahunda zo kwiyunga n'ibindi bihugu ubutegetsi buriho bwahemukije ya gatatu gukora ku buryo za ambasade z'u Rwanda zirengera inyungu z'abanyarwanda aho bari hose ku birebana n'itahuka ry'impunzi mu cyubahiro kwegera impunzi aho ziri hose zigasobanurirwa gahunda y'ubuyobozi bushya ya kabiri gutegura ibikenewe byose kugira ngo impunzi zishobore gutaha mu gihugu cyazo ya gatatu gushyiraho gahunda zo kwakira neza no gusubiza mu buzima busanzwe abatahutse ibyo nibyo bateganyirije birebana n'izi ntego n'ingamba z'ihuriro nyarwanda bizafasha umuyoboke cyangwa se n'umundi muntu wese utagira umwanya wo gusoma inyandiko zose z'ihuriro nyarwanda akaba yabasha kumva mu magambo makeya icyo ihuriro nyarwanda rihishiye abanyarwanda
nakubaza nti twinjira mu kiganiro n'iki gishya muri izi ngamba dufite zigera kuri eshatu mwana tubwiye mu minsi yashize tumaze no kumva mu kanya izi ngamba n'izi ntego zitandukanye n'izo twazo dufite bwana Gervais Condo
Serge urakoze cyane ntabwo navuga ngo biratandukanye cyane iyi nyandiko ni inyandiko ikomeye nubwo ari ngufi cyane ifite ngira ngo n'impapuro zitarenze eshatu n'igice ariko nongere mbisubiremo ni inyandiko ikomeye cyane kuri twebwe n'abayoboke b'ihuriro nyarwanda cyangwa se n'abanyarwanda bandi kuri rusange iteka banyotewe no kumenya icyo ihuriro nyarwanda riteganyiriza abanyarwanda wayibonye iravuga ko ari intego n'ingamba z'ihuriro nyarwanda yego n'ubusanzwe dusanzwe dufite intego y'ihuriro nyarwanda dusanga mu kirangantego cyacu ivuga amahoro ubumwe n'ubwisanzure urumva ni amagambo atatu ariko tugakoresha ijambo rimwe kuri iyi ntego yacu ariko hakaba harimo amagambo atatu biba bikwereka aho abantu bashyize ingufu muri gahunda zabo yashoboraga no kuba yaba ijambo rimwe rikaba ryaba wenda amahoro arambye ukavuga utubambaza ati intego yanyu nyamukuru ni iyihe y'ihuriro nyarwanda nkaba namusubize nti ni ukubaka amahoro arambye noneho biriya bindi byose bikurikira bikaba byaza ari nk'ingamba zo gushyigikira bwo kubaka no kubungabunga ayo mahoro arambye ibindi byose rwose bishobora kuza ari ingamba mbivuze no mu ijambo rimwe ubundi rero iyo tuvuga duti ni amahoro ubumwe n'ubwisanzure twagiye tubisobanura ko icyo ihuriro nyarwanda ryibandaho ari uguharanira ko u Rwanda ruba igihugu kigendera ku mategeko kandi kiganjemo demokarasi n'amajyambere arambye umutekano usesuye w'abaturage bose kirangwa n'ubutabera bwigenga n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu no gusaranganya umutungo rusange w'igihugu bidashingiye ku moko bidashingiye ku turere bidashingiye gukundwakazwa kwa bamwe bidashingiye ku buryamirane cyangwa se izindi mpamvu zose izo ari zo zose zinyuranye n'amahame ya demokarasi mu gihugu kigendera ku mategeko. Muri make ni ibyo ngibyo twagiraga ngo tuvuge muri ariya mahoro, ubumwe n'ubwisanzure. Ariko rimwe na rimwe tukanagereka yuko n'ihuriro nyarwanda riharanira ko umubano w'u Rwanda n'amahanga uhora umeze neza, cyane cyane duhereye ku bihugu bituranye n'u Rwanda. Ibyo byose rero kugira ngo bizagerweho, nuko iyo ihuriro nyarwanda ryavuze risirika tuye tuzakorera mu mucyo, mu bwisanzure bwa buri muyoboke no muri demokarasi isesuye. Icyo nicyo umuntu yasubiza mu magambo make iyo tuvuze iriya ntego y'ihuriro nyarwanda dusanga no mu kirangantego cyayo y'amahoro, ubumwe n'ubwisanzure. Icyiza cyiyongeraho rero ubu ngubu nabyo ntabwo ari no kwiyongera cyane, ni ukugira ngo abantu basobanukirwe n'ibyo turimo kuvuga aho ngaho, kandi tudakoresheje amagambo maremare. Byaturutse ku bayoboke, bituruka no ku banyarwanda muri rusange, baba badafite n'umwanya wo kujya gusoma ibitabo biremereye cyangwa bifite amapaje menshi, ntibaze kugira n'icyo batahana. Noneho ihuriro nyarwanda risanga yuko iyi nyandiko ari ngombwa n'ingufi y'intego n'ingamba z'ihuriro nyarwanda, tukavuga ko ari intego esheshatu z'ihuriro nyarwanda, ndetse icyifuzo ni uko yaba umuyoboke, yaba umuyobozi, yaba n'umunyarwanda mwahurira mu nzira akamubaza bakubaza bati tubwire intego esheshatu z'ihuriro nyarwanda ni izihe, ukazitondora. Nizo twavuze twamaze no kwibutsa hariya mu kanya, bazi kubaza bakubaza intego mu buke, imwe intego y'ihuriro nyarwanda mu buke, ukabuzi ko ari amahoro, ubumwe n'ubwisanzure. Ariko bakubaza za ntego esheshatu nazo zitari nyinshi zitabunanye kuba umuntu yakwibuka, abantu bazakora uko bashoboye bakajya bafata mu mutwe, n'ubikubajije muhuriye mu nzira ukaba wamubwira uti iya mbere ni ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi, iya kabiri ni amajyambere arambye kandi asangiwe, iya gatatu ni ubumwe n'ubwiyunge nyabyo, iya kane ni umutekano w'abantu n'ibyabo, iya gatanu ni ububanyi n'amahanga buboneye, iya gatandatu ni itahuka ry'impunzi mu cyubahiro. Ibyo ni uburyo bworoshye bwo kugira ngo abantu bazageraho bafate no mu mutwe izo ntego z'ihuriro nyarwanda. Babikubaza mu buke ukibuka nyine kuvuga ati ni ya mahoro, ubumwe n'ubwisanzure, ariko byaba ari intego z'ihuriro nyarwanda bigiye mu bwinshi, ukaba wazivuga ukoresha eshatu, ndetse bikaba binoroshye n'iyo n'urwo rupapuro rumwe byanditseho ukaba warishyira mu ishati ukajya ubyibuka, ntabwo byajya bikubona. Ibi tukavuga ko ari ibintu nyine bikomeye, kubera yuko nk'uko nabisobanuye tuvuga izi ntego n'ingamba uko ari zakabaye, ari intego ari ingamba zose zifite aho zihuriye, zihuzuzanya, zirasubikiranye, zikagira aho zihurira, zikuzuzanya mu bintu byose. Ntabwo wasanga iyo ingamba imwe uyifata ukwayo ugire ngo hari indi yibagiranye, ntabwo ari byo. Ntabwo iyo ngamba yakora yonyine idafite indi isayidira. Muri make rero nashaka kuvuga yuko ibi ngibi byari bisanzweho abantu babivuga, ariko noneho turagira ngo ari umuntu ufite umwanya uhagije, ari utawufite, nibamubaza ibirebana n'ihuriro nyarwanda n'ibyo bihishe abanyarwanda, abibone mu magambo makeya ashobora kuba yageza no ku bandi bahura basangira, cyangwa se akoramo mobilizasiyo, ubukangurambaga kugira ngo babe bagana ihuriro nyarwanda. nicyo naba mvuze kuri ubu ngubu Serge urakoze
urakoze cyane Gervais Tondo ugize neza kuko nanjye abantu baradushimye cyane bavuga bati murabyoroheje none bitumye tubasha no kutworohera mu bukangurambaga nk'iyo uvuga uta mahoro ubumwe n'ubwisanzure nta muntu rwose utahita ubifata mu mutwe kandi biranoroshye ngarutse ku ntego n'ingamba wenda tukavuga ku ntego uko ari eshatu nazo ziruzuzanya ni nka kwa kundi nari ngiye kukubaza ariko nsanzwe uhita ubisubiza uti ziruzuzanya ntabwo imwe yabasha kuba idafite indi cyangwa indi ntiyaba idafite indi ariko tugarutse tukavuga tuti nkawe w'umunyapolitike izi ntego ihuriro rijya kuzishyiraho zahereye kuki ni ibitekerezo by'abanyarwanda n'ubushakashatsi mwakoze kubera icyerekezo turi kubona ariko tujye tubona hari andi mashyaka afite imyimerere atandukanye nayo afite izazo akarusha mwe abanyarwanda mwe mwahereye kugira ngo muhitemo zina eshatu aho kubaza irindwi cyangwa umunani cyangwa mugakoresha mukazitondekanya nk'uko tuzibona ahangaha
Serge urakoze wenda nakongera ngashimangira icyo kintu cy'uko zifite aho zihuriye izo zose ari biriya biri mu kintu twari dusanga by'ikirangantego biri mu kirangantego uvuze uti amahoro arambye n'intego niyo nshaka kugeraho ayo mahoro tugishyiraho n'ihuriro nyarwanda twabonaga adashobora kugerwaho nta bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda twabonaga ubwo bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda bidashobora kugerwaho hatabayeho ubwisanzure mu banyarwanda ntavuge nti niyo tuvuga ayo mahoro arambye ntabwo bivuga ko ari igihugu kitarimo kitarangwamo intambara bivuga ahubwo igihugu kirimo umutekano umutekano ku muntu ku giti cye umutekano ku muryango we umutekano ku baturanyi umutekano mu ntara umutekano mu gihugu ubwacyo n'umutekano mu karere kuko ibyo byose biraza gutuma abantu basobanukirwa n'impamvu tuvuga ko biriya byose bifite aho uhurira bikaba binuzuzanya kandi noneho twanavuga n'uwo mutekano ntube umutekano wo ku mubiri gusa ngo ntawagukubise cyangwa se ntawakurashe ni umutekano wo ku mutima ni umutekano wo kudahora ku nkeke y'ubwoba cyangwa yo guhora wikanga icyaguhungabanya cyahungabanya abawe cyahungabanya abaturanyi cyahungabanya intara waba urimo utuyemo cyangwa n'igihugu cyawe cyangwa n'akarere kuko iteka byose bigira ingaruka ibyo rero wabaza guti kuki ayo mwazitoranyije mute byaturutse mu bayoboke byaturutse mu niho byaturutse ihuriro nyarwanda tukirishyiraho muri 2010 ejo bundi mu kwezi gutaha turaba twujuje imyaka 14 hari umushinga wa politiki twari twatanze tusohoye abantu bawusomye batangira kugenda batanga ibitekerezo ibitekerezo bituma rwose ya nyandiko yari umushinga iba iy'abanyarwanda babashije kugira icyo bawuvugaho iyo ni nayo yarimo n'ingamba agira ngo 16 twavugaga ziri muri uwo mushanga zirimo indangagaciro zirimo birimo amahame remezo birimo ibintu byinshi ibyo byose byari bivuye mu bantu babashije gusoma iyo programu ya politiki y'ihuriro nyarwanda noneho uko imyaka ishira ugasanga bagira ngo bagire uburyo babyorosha n'umuntu wese bibashe kumugeraho ibi ngibi ni dokima ishobora kuba yihariye yihagije rwose ariko iva muri ibyo bitekerezo n'ubusabe bw'abanyarwanda ari abayoboke ari n'abandi mu banyarwanda muri rusange bavuga bati ni iki cyatworohera ni iki tuganiriye ni iki nazagenda nibuka ku ihuriro nyarwanda ni iki rero nanone abantu bacu bicaye babiganiraho baravuga bati dore icyo tubonye ni iki ngiki cyafasha n'abantu gusobanukirwa iby'ihohoterwa kandi yaba ari umukangurambaga yaba ari n'undi muntu uvuga ati ndashaka kurema akaba yagira icyo avanamo naho ngo byaturutse navuga yuko mbese ari nk'umushonge wavuye mu bitekerezo by'abanyarwanda kugira ngo noneho hari izo ngamba esheshatu zoroshye gufata mu mutwe zoroshye no kuba wasobanura wanayise umuntu ntubibaze uti hari ibisigaye inyuma kuko nibyo nakubwiye ko zifite uburyo zuzuzanya ari nabyo wenda muzagira n'igihe Serge kujya muganiraho n'abayobozi b'ihuriro nyarwanda kuko ntekereza ko wenda ndi hano kugira ngo umuntu itaza gusohoka inyandiko nk'iyi ngiyi idafite n'ijambo riherekeje ibyo mwabona kwita mu Kifaransa introduction cyangwa se mu Cyongereza introduction abantu bakaba bazi iyi dokima ariko noneho n'ibiri inyuma ntekereza ko uzabona mwanya wo kubiganira n'abayobozi bandi yaba jewe yaba n'abandi bagenzi bacu muzabona umwanya wo kubiganiraho nicyo naba mvuze urakoze Serge
urakoze cyane Gervais Tondo ngushimire rwose ibisobanuro byiza utanze kandi bishimangira izi ntego n'ingamba z'ihuriro nakubazaga nyine ukuntu mwabashije gukusanya ibitekerezo muvanye mu banyarwanda kandi n'abanyarwanda nibo ubwabo korera ino politiki kugira ngo batwibonemo tubashe gukorana nabo iyo rero ureba izi ntego zose nk'uko twavuze tuti ntiwakora imwe udafite indi ariko tureba politiki magingo y'u Rwanda n'uko abanyarwanda babibona ihuriro rifite akarusho kuko ririmo amoko y'abanyarwanda bose zirimo abantu bafite background zitandukanye zirimo abantu yaba ari abantu bahunze kera 59 abahunze 94 abakoranye ubutegetsi bwose butandukanye muri leta iyo background y'abo bantu twayifite mu ihuriro nyarwanda nanone nareba uburyo izi ntego zimeze nkeka ko buri wese yibonamo ndagira ngo tugaruke ahangaha kuko hari igihe abantu umwe bavuga bati ishyaka n'irindi runaka usanga rikora politike isa nkaho abayoboke bibona muri iyo ndorerwamo y'iryo shyaka nkaho bahuje amateka kubera iki ihuriro rifite umwihariko waryo ariko buri wese yibonamo nta distinction yo kuvuga ngo n'abantu bahunze FPR n'abantu bahunze wenda ubutegetsi bwa Repubulika ya mbere cyangwa ya kabiri ndagira ngo tugaruke ahangaha Gervais Tondo numve uko ubyumva n'uko abantu batangiye bitegeka kugira ngo bijye muri izi ngamba z'ihuriro
urakoze Serge ntekereza ko nk'uko nari natangiye mbisobanura ihuriro nyarwanda rimaze kujyaho rimaze gushingwa n'abantu bari bakeya bari bageze ku icumi ubwabyo byatangaga isura ikomeye ku banyarwanda bavuga bati dufarona harimo ibintu bishobora kuba twaduha icyizere cy'uko impinduka zizava mu bitekerezo by'abantu nk'aba ngaba zizaba zifitiye akamaro abanyarwanda kubera iki nk'uko wari ubisobanuye abashinze ihuriro nyarwanda rimwe n'abandi bari bari muri iyo nama batabashije wenda gusinya ariko bagakomeza gushyigikira ihuriro nyarwanda wasangaga bari mu byiciro mu ngeri zose z'abanyarwanda ari abari basanzwe mu Rwanda mbere ari abari baraturutse hanze y'u Rwanda ndavuga nyuma ya 1994 ari abahutu ari abatutsi wasangaga harimo abanyarwanda yashaka kubatira ijambo rimwe na rimwe bakoresha nabi ariko n'ubwo ryabaye ikinyarwanda rikoresha harimo ubudasa ugereranyije n'andi mashyaka yarasanzwe hanze cyangwa organizasiyo za politiki nzite gutyo zisanzwe hanze ni ibintu rero abantu bagiye bakurikiranira hafi ari abo bari mu Rwanda ari abari hanze noneho bakajya batanga ibyo bitekerezo byo kuvuga bati ibi bintu wenda muvuga ni birebire ni byinshi dore ibyo dusanga bihagije byakoroha no gusobanurira undi muhuriye mu nzu undi mugiye kuganira ubwo iby'ihuriro nyarwanda kuko ababa batanga ibyo bitekerezo n'abarikunda naba bashaka ko nabandi barigana bazi icyo hishe abanyarwanda ni gutyo naba mbisobanuye uko ihuriro nyarwanda ryagiyeho risa uko abayobozi bagiyeho bari barigana uko byagenze aho bakomoka ibyo bakoze mbere yabyo bise background nicyo gihe ntekereza ko ahanini cyatumye n'abantu barigira icyizere ikindi bakanavuga bati mu kunoza imikorere yacu dore ibitekerezo dutekereza ko bashyira imbere kurusha ibindi kuko byose ntacyo muri izi ntego wasanga kidafiteho gihuriye n'ubuzima bw'igihugu muri rusange aho wasanga bitagize rwose bidahuriye iyo tuvuze umutekano n'urugero nari nkubwiye umutekano atari uwo ku mubiri umutekano umwana wawe cyangwa nawe ubwe waraye utariye nta mutekano uba ufite ntabwo uba ufite amahoro umwana wawe bamwirukanye ku ishuri yabuze amafaranga ya minerivare nta mutekano ufite nta mahoro nta terambere rizaza umwana abantu baje bakaguhohotera bakagusetwara utwawe bakagenda ntubone uwo ujya kurengera bakagusenyera inzu bakagutwara amafaranga umurengera bagafatira ibyawe ntugire aho ujya kujya kurengera uwo mutekano ntawo ufite nubwo batakurashe uwo mutekano ntawo ufite ngo ube wakongera gutekereza ngo ubone n'imbaraga zo kuba wakora isho gushora imari muri ibi ngibi muri ibi n'ibi utanafite ni ibintu rero byose tuvuga ko hari uwo ku mubiri hari uwo kuvuga uti mfite umutekano ku kazi mfite umutekano ejo bundi ndigeze mu zabukuru nzabasha kubona ikimbeshaho ntabwo uzapfa kuntumba kuntumura mu nzu ndi umupfakazi ntabazaza kujya kundindagiza abanyamurimo imitungo y'umugabo cyangwa bayisenya aho bashakiye hose ibyo byose bikubwira yuko twavugaga umutekano utari wa wundi w'abasirikare bajya kurinda igihugu utari w'abapolisi baza kwirirwa bahohotera abantu kugira ngo babateze umutekano muke aho kugira ngo barinde umutekano wabo ibyo byose nibyo mvuga yuko bigira aho bihurira ukavuga uti niba mu baturanyi banjye mu ntari niyo haje ikiza ibiza ese utekereza ko uzagira amahoro ibyo biza bishobora kuba byakugeraho iyo bikugezeho nta mahoro ufite nta mutekano ufite iyo bitawe kugeraho bazaza guhungira iwawe cyangwa se baze gufunguza iwawe baze bizakugiraho ingaruka bivuge rero ko ari amahoro ari n'uwo mutekano n'iryo terambere iyo urifite urisangiye n'abandi mwese mushobora kuyagira aya mahoro arambye ntibibe iby'abantu bamwe nk'uko tubimenyereye bamwe bakubwira ngo ni inzego z'umutekano ahubwo arizo ziwuhungabanya bamwe bakubwira ngo ni umutekano w'abanyarwanda ahubwo izo nzego z'umutekano ari iz'umuntu umwe ku giti cye abasigaye bakabatoteza kakava bakababyinisha muzunga mu bintu bababwira ngo ni umutekano urumva rero uwo muntu wabuze umutekano waho ntashobora kuzagira n'igihe cyo gutekereza ku bwisanzure kuko yatatse nanone za nzego z'umutekano ziramushushubikana iyo avuze ati banyibye cyangwa se banjya mu bitwange nta mu nzego z'ubucamanza z'ubutabera zihari zikora nta kigenda iyo bakubwira ngo bafite amategeko ugasanga arahari ariko ikizira ni ukuyakurikiza ibyo byose ntabwo bishobora kuba byatuma haba iterambere ntibishobora kuba byatuma ubwisanzure buba bwabuze ibyo byumvikana kuko utabasha no kujya gutaka ntibishobora gutuma ugira amahoro ni ibintu rero nongeye gusubiramo yuko byose izi ngizi n'ukuntu bagiye bazitondekanya imwe muri izi ntego ifite aho ihurira n'indi ufata yose urasanga ifite aho zihurira. Urakoze Serge.
Urakoze cyane Gervais Condo. Tuzabikoramo ibiganiro birambuye kugira ngo tujye dufata buri ntego tuyisobanure rwose, tugire ubwo bwisanzure bw'abanyarwanda n'ijambo twumve nabo cyabo bitekerezaho. Ariko icy'ingenzi kinashimishije nuko nyine ndeba nk'uko ari eshatu ngasanga ibibazo byose biri mu gihugu, turamutse tufashe izi ntego tukazishyira mu bikorwa, twaba dutsinze igitego gikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko nanone nk'uko ubizi, ihuranyarwanda ntabwo dukorera mu Rwanda ku mugaragaro. Abakunzi b'urunyarwanda bagerageza kwigengesera bitewe n'uko ubutegetsi buri mu Rwanda bubahungetsa, bubica. Abari hanze bo bafite ubwo bwisanzure, bwo kugaragaza ko ari mu ihuriro, rwo gukora ubwo bukamo ko ari mu ihuriro. Ubu navuga rero ko abantu benshi baba banatuvugira cyane, usibye bo mu Rwanda babikora bwihishwa, abo hanze ni igice cy'impunzi. Intego ya gatandatu ni itahuka ry'impunzi mu cyubahiro. Ariko turavuga ahangaha ni mu gisa dufite ubuyobozi bugendera ku mategeko kandi twatwishyiriyeho. Ubu ntabwo ubona ko ihuranyarwanda ryabahangayikishijwe n'impunzi zirunga buri munsi, aho kugira ngo ubutegetsi buhagarike kino kibazo, ahubwo bukavuga ko bugiye kongera gushyiraho izindi gahunda zo kugeza kwigisha impunzi cyangwa kujyana abantu gusura u Rwanda kugira ngo babashe gutahuka. Sinzi niba wenda hari icyo wabwira impunzi ziri hano hanze ziba zisoma izi ngamba n'intego zacu, ariko abantu bahunga buri munsi, izi mpunzi ziri hanze zibwira iki? Kuko inyinshi zavuga ziti turambiye kuba impunzi. Bwana Gervais Condo.
Urakoze Serge, ungize neza wenda gutanga urwo rugero. Nibyo nkubwira yuko izi ntego n'ingamba zose zifite aho zihurira. Kandi ya gatandatu iravuga mu magambo make ngo ni itahuka ry'impunzi mu cyubahiro. Ntabwo impunzi wazicyura mu cyubahiro utari waca impamvu zituma zihunga, utari waca impamvu zitera ubuhunzi. Igihe cyose abantu bari mu Rwanda baba bashaka icyatuma baruvamo bagahunga, biraruhanyije no kuba wajya gucyura n'izo mpunzi. Birashaka kuvuga rero yuko hari ibigomba gusobanuka. Kuki izo mpunzi zidataha? Kuki zitavuga ngo kuki ziri abari mu Rwanda bashaka kugira ngo baruvemo? Wenda bariho duhera. Arahunga wa mutekano muke, wa mutekano ku mubiri, wa mutekano ku gutotezwa, wa mutekano wo kubona umwana atabasha kujya kwiga, wa mutekano wo kubona utagira icyo urya ngo uhage, wa mutekano wo guhohoterwa ibyabo bakaza bakabisenya, ahubwo nawe ukaba wanakurikiraho. Wa mutekano muke ushobora gutuma uhunga. Ikindi nibyo byo kutagira bwa bwisanzure. Udafite ubwo bwisanzure buze gutaka mu itangazamakuru, mu nzego z'ubutegetsi zumva ibibazo byawe, uravuga uti nta mpamvu zo kuguma muri icyo gihugu, kuko n'uwo nguwo ubona urengana uri hanze ntabwo yaza ngo akubwire ngo nanjye ndaje bangire nk'uko barimo kugira baremo kubagira. Biravuga rero nk'uko nakomeje kuvuga ko ari ibintu bishaka kugira ngo byuzuzanye, nuko n'ibyawe wagenda ugashora imari hariya, wavuga uti niwe washora imari gusa ufite amafaranga menshi, ufite n'agasambu kawe ukajya guhingamo ibigutunze n'umuryango wawe, ntujye guhingamo ibyo bakubwira ko ari byo bashaka kandi wowe utazabasha kugira icyo uryaho, wajya se gukora ibingibyo ushaka. Ni ngombwa rero ko abantu babanze gutanga uwo mutekano w'abantu n'ibintu byabo, mwabona abandi bose batekanye, nta nawe ufatwa nk'umuntu, uburenganzira bwawe nta wuhohotera. Ntuzahunga, ntuzatana uva mu Rwanda uhunga akarengane, uhunga ihohoterwa, uhunga urupfu, uhunga abo ubona barara baboroga muri ariya mazu bita muri safe house, ubona imirambo itemba muri za rweru, ubona abantu bagize ngo barajya gutakaba cyangwa se bavuge ibitagende kabarangiza bagiye muri gereza ngo noneho ngo uzataha ugiye bavuza gucyura mu cyubahiro. No, ni ngombwa kubanza gutegura inzira nziza yo gutanga icyizere ku izo mpunzi zishobora kuba zataha. Icyizere cyiza rero ushobora kuziha nuko n'izihari n'abari mu Rwanda bavuga bati ntawe nkigiye, sinshaka kwitwa impunzi, ninjye hanze nzagenda nzindutse ngiye gupagasanza agarukira igihe nshaka nshakira. Noneho nibimera gutyo bizaba byoroshye kuko inzitizi zose zizaba zaravuyeho. Wari utanze urugero rwiza. Nibi rero noneho n'aba bantu bari hanze birumvikana ko ari intego z'ihuriro nyarwanda ari uko zabigeraho zazuzuza ari uko rufite uruhare mu buyobozi, rufite ijambo mu buyobozi bwa kiriya gihugu hamwe n'abandi bafatanyabikorwa babyumva gutya, bumva ko abantu barambiwe ubutegetsi bw'igitugu bwica Abanyarwanda bukeneye rwose amahoro kandi akaba ari amahoro arambye. Icyo gihe rero nibwo impunzi n'abandi barizo nubwo bavuga ngo babonye ubwenegihugu batinya kuba bajya mu gihugu bavuga bati nanjye ndabona nta mpamvu zo kujya no gutaha. Bizagerwaho bite? Bizagerwaho ari uko n'izo mpunzi ziri hanze zibiharaniye zizamuye ijwi ryazo ntazi kuvuga ngo ninjya kuvuga akababaro kanjye ubutegetsi bw'i Kigali buraraba bumpitanye abandi bazagende babikore ngiye nzahandamaranye. Mwamutangiye gutakaza intege no gutakaza na cya cyizere cyo gutaha. Intambwe ya mbere wowe mpunzi ishaka gutaha banza ucike ubwo bwoba, ndavuga wowe uri hanze banza uharanire gutaha. Mu guharanira ubutaha hari ingamba nyinshi, twavuze ibyo gutaha mu nzira z'amahoro. Si ngombwa kugenda ko abantu bose bagenda bitwaje ibibando cyangwa se bavuga bose bazataha n'imbunda. Haguruka uvuge akababaro kawe ukageze ahantu hose hashoboka n'aho uri wahungiye abariho hera, witabire n'ibikorwa by'abandi batangiye kugenda basobanura ibitagendeka mu Rwanda. Nimushyiramo imbaraga muzataha mwese mu cyubahiro, muzagenda nimutamu cyubahiro abaza uriya butegetsi buhindutse, muzabasha gushyira izi ngamba zose mu bikorwa byose bizatume Abanyarwanda bagira amahoro arambye. Murakoze cyane.
Urakoze cyane Gervais Condo. Nkaba ngira ngo rero ngushimire kuko ndateganya kuzakora ibiganiro bitandukanye kuri buri ntego tukagenda tuyisesengura, tugatumira abantu bafite ubushobozi mu gusobanura ibirebana na demokarasi, tukareba by'amajyambere, iby'ubumwe n'ubwiyunge. Dufite abakomiseri batandukanye rero nkaba nizera ko bose bazacana kuri radiyo Itavuka bafasha Abanyarwanda kugenda basobanura buri ntego muri izi ntego rero zacu nyine nk'uko tuzirarikiye Abanyarwanda. Nkaba mbona ko byose Abanyarwanda bazifate mu mutwe kandi babashe no kuzigisha hirya no hino. Ndagira ngo dusoze ko cyari ikiganiro cy'intangiriro y'iki kiganiro kizagaruka mu bindi biganiro bizatambuka kuri radiyo Itavuka. Niba ari ubutumwa wasigira bateze mu kino kiganiro umwanya ni uyu, ngiye kuhita icyari nkaba nagushimira kuko ubashe kuboneka kugira ngo dufashe mu ncamake tubwire icyo Urunyarwanda ryaduhishiye kuri izi ntego n'ingamba z'Urunyarwanda.
Urakoze Serge. Nibyo ntekereza ko nyine hazaboneka igihe cyo kuganira kuri buri ntego n'ingamba zigerekeje. Nkaba rero nshishikariza Abanyarwanda muri rusange uhere ku bayoboke b'ihuriro nyarwanda, ugafata abafatanyabikorwa, ugafata n'abanyarwanda bose muri rusange nk'uko nari mbivuze, gushishikarira gusoma iyi nyandiko ni ngufi n'amapaje 3 n'igice. Aho ibiganiro nibitangira umuntu akabona yuko wenda hari icyo atarimo kumva atabona naho bihuriye n'ibindi, ikiganiro kizarushaho kuryoha uko abantu bazaza ari benshi bamaze gucisha mu ijisho. Ariko bazirikana ko iyi ngiyi n'uwari dokima iremereye idasimbura izindi zose zihari nituma buri munyarwanda wese aho yaba ari yumva ari buri munyarwanda rihagaze iyo umuntu afite rero n'umwanya nk'uyu nguyu nino kuboneraho gushishikariza abanyarwanda nabo guharanira uburenganzira bwabo ntibakomeze gusinzira babona ingoma y'igitugu ibamereye nabi ngo baceceke bavuge ngo baremeye bahari ngo banyukirwe ntabwo ari byo ntibazajye bavuga yuko hari abandi barwana urugamba mu mwanya wabo baje bakatanga nabo umuganda wabo ntako bisa nk'abashishikariza rero uko buri wese yava mu bwoba akaza akitabira ibikorwa byo kugira ngo duhangane n'iriya ngoma ibangamiye abanyarwanda bose ahasigaye ubwo nk'uko tubivuze abantu bazagira igihe cyo kuganira kuri izi ngamba ziherekeje izi ntego ahasigaye Serge mukomeze mugire imirimo myiza abanyarwanda nkababwira nti mugire amahoro n'umugisha Imana itanga murakoze
urakoze cyane Gervais Condo ku mwanya muduhaye kuri munsi wa gatandatu mukomeze mugire ibihe byiza naho ubutaha kuri Radio Itahuka inshuti bateze amatwi Radio Itahuka na dushoreje gahunda yacu ya shortwave nizere ko mwanyuzwe n'ikiganiro cyacu ufite igitekerezo cy'ifuzo cyane cyane kuri iki kiganiro wakwandikira Radio Itahuka @gmail.com noneho ukatubwira uko ubitekereza bikazaba ngombwa ko tubigeza no ku bayobozi b'urunyarwanda kubizabirebana n'iki kiganiro kuko gikubiyemo ibyo twifuza yuko mufata mu mutwe muganira mwifashe mu kangurambaga komeze mugire weekend nziza ya Serge Ndayizeye naho ubutaha
basangira ngendo bayoboke bihuru nyarwanda banyarwanda banyarwandakazi namwe inshuti z'ihuru nyarwanda bafatanyabikorwa bihuru nyarwanda nshimishijwe no kubagezaho intego n'ingamba z'ihuru nyarwanda mu magambo make byumvikane ko ari intego ari ingamba z'ihuriro nyarwanda zose ari magirirane zifite aho zihurira kandi zikuzuzanya izo ngamba zose zishingiye ku magambo akomeye ari mu kirangantego cyacu cy'ihuriro nyarwanda ariyo amahoro ubumwe n'ubwisanzure ikigamijwe no gukuraho ubutegetsi bubi bw'igitugu bwica abanyarwanda tugashyiraho ubuyobozi butuma bagira amahoro ubumwe n'ubwisanzure izo ntego n'ingamba rero z'ihuriro nyarwanda mpereye ku ntego esheshatu z'ihuriro nyarwanda iya mbere ni ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi iya kabiri ni amajyambere arambye kandi asangiwe iya gatatu ni ubumwe n'ubwiyunge nyabyo iya kane ni umutekano w'abantu n'ibyabo iya gatanu ni ububanyi n'amahanga buboneshe iya gatandatu ni itahuka ry'impunzi mu cyubahiro izo ngamba rero nazo zigendana na buri ntego ingamba zijyanye n'intego y'ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi ya mbere ni ugutandukanya ubutegetsi nshingamategeko nyubahiriza tegeko n'ubucamanza iya kabiri kwimakaza no kubahiriza itangazamakuru ryigenga iya gatatu kubahiriza ubwisanzure bw'amashyirahamwe ategamiye kuri leta iya kane gushyiraho no kubahiriza itegeko nshinga rishyira imbere kubaha uburenganzira bwa buri muntu demokarasi n'ubwisanzure iya gatanu gushyiraho ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi yumvikanyweho ibereye abanyarwanda bose ingamba z'intego ya kabiri y'amajyambere arambye kandi asangiwe iya mbere kubaka ubukungu bushyira imbere ubuhahirane n'amahanga no kubungabunga ibidukikije iya kabiri kwimakaza ipiganwa risesuye ku masoko atangwa na leta iya gatatu gushyiraho uburezi bufite ireme iya kane kugurura ubuhinzi n'ubworozi bugashyira imbere inyungu z'abaturage. Ya gatanu, kurinda ubusugire bw'imitungo bwite y'abantu n'iya leta. Ya gatandatu, gushyiraho gahunda zo kurengera abana no guteza imbere abari n'abategarugori. Ya karindwi, kwita ku bibazo by'urubyiruko n'umurimo muri rusange. Ya munani, kongera ubushobozi bw'ubuvuzi bukagera kuri bose kandi kimwe. Ya cyenda, gushyigikira no kurengera ibikorwa by'abashoramari b'Abanyarwanda aho bari hose. Ya cumi, gushyiraho gahunda yo kugoboka abatishoboye nta vangura. Ku birebana n'ubumwe n'ubwiyunge nyabyo. Ya mbere, gushyiraho gahunda zigamije kubwizanya ukuri ku mateka y'igihugu. Ya kabiri, gushyiraho gahunda zo kugoboka imfubyi n'abapfakazi b'amahano yagwiririye u Rwanda nta vangura. Ya gatatu, gushyiraho akanama gashinzwe gutegura uburyo amateka y'igihugu azajya yigishwa mu mashuri. Ya kane, gushyiraho uburyo bwo kwigisha abato n'abakuru ibijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge. Ya gatanu, gushyigikira ubuhanzi, ubugeni n'ubukorikori biganisha ku bumwe n'ubwiyunge. Ku birebana n'intego y'umutekano w'abantu n'ibyabo, icya mbere, kubaka inzego z'umutekano zishingiye ku mategeko kandi zikora kinyamwuga Abanyarwanda bose bibonamo. Ya kabiri, gushyiraho gahunda zituma abaturage bose bagirira icyizere inzego z'umutekano aho kuzishisha. Ku birebana n'ububanyi n'amahanga buboneshe. Ya mbere, diplomasi ishingiye ku bwubahane, ku nyungu za buri wese, avuga buri gihugu, no kubahiriza amategeko mpuzamahanga. Ya kabiri, gushyiraho gahunda zo kwiyunga n'ibindi bihugu ubutegetsi buriho bwahemukije. Ya gatatu, gukora ku buryo z'ambasade z'u Rwanda zirengera inyungu z'Abanyarwanda aho bari hose. Ku birebana n'itahuka ry'impunzi mu cyubahiro, kwegera impunzi aho ziri hose zigasobanurirwa gahunda y'ubuyobozi bushya. Ya kabiri, gutegura ibikenewe byose kugira ngo impunzi zishobore gutaha mu gihugu cyazo. Ya gatatu, gushyiraho gahunda zo kwakira neza no gusubiza mu buzima busanzwe abatahutse. Ibyo nibyo bateganyirije birebana n'izi ntego n'ingamba z'ihuriro Nyarwanda bizafasha umuyoboke cyangwa se n'umundi muntu wese utagira umwanya wo gusoma inyandiko zose z'ihuriro Nyarwanda akaba yabasha kumva mu magambo makeya icyo ihuriro Nyarwanda rihishiye Abanyarwanda. Byumvikane yuko hazabaho ibiganiro bisobanura neza ku buryo burambuye izi ntego n'izi ngamba z'ihuriro Nyarwanda, nababwiye ko zose zifite aho zihurira kandi ko zinuzuzanya. Mugire amahoro, tuzatsinda. Gervase Chondo, umunyamabanga mukuru w'ihuriro Nyarwanda.
Ndivogezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwa gahindura kinyi ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye. Come on.
Ndi rudasubira ni nkubito rutonoshereza kurinda iyo mparanira amahoro sinishinga amagambo